Where's she left? She's killing me.
Kuna dem nime noki
noki,
na mina dai tuka kwiki
kwa kit.
Jituko ubound a dishi
kifisi,
jituko ubound a dishi
shika mandisi.
Kuna dem nime noki
noki,
na mina dai tuka kwiki
kwa kit.
Jituko ubound a dishi
kifisi,
jituko ubound.
Yeah, usema nataka mtiaji chali ya kofiti na anaganji. Awe na mali, awe na gari, ndoshi ipigi chuma metali. Toa mandazi, ndoshi ipigi chuma metali. Shika mandizi, ndoshi ipigi chuma metali. Anataka niwe wake, anataka ni mdare. Kila siku apigwe mate, kila weekend sonde party. Everyday mini mpende, anytime mini mkate. Niwe loyal nisi mwache, niwe loyal nisi mwache.
Kuna dem nimenoki, na mina dai tuka kwiki
kwa kiti.
Jituko ubound a dishi
kifisi,
jituko ubound a dishi
shika mandisi.
Kuna dem nimenoki,
nimenoki,
na mina dai tuka kwiki
kwa kiti.
Jituko ubound a dishi
kifisi,
jituko ubound a dishi
shika mandisi.
Fomisha jipa bokita wika, fomisha jipa bokita wika. Fomisha jipa, bokita wika.
Fomisha jipa,
feelings. Blame it on this feelings. Don't go, we ain't cheating. Maybe we just settling. Blame it on this feelings. Feelings. Blame it on this feelings. Don't go, we ain't cheating. Maybe we just settling. Blame it on this feelings.